Tuzo mtu wananyendebe henya mishwa Tuzena mchoma zine bendova
Achikula jimba pula
Honey.